zeshonile nana. Ngingashiya kuze phela unyaka wonke. Ngingashiya kuze shonile nana. Ngithanda ukuhlaya. Abantu bengashiya kuze shonile nana. Ngingashiya kuze phela unyaka wonke. Ngingashiya kuze shonile nana. Ngithanda ukuhlaya. Ihlale ngithi uzulu.
Ihlale ngithi uzulu, ngelinye ilanga empilweni yami.